kunipa, you know why, yeah. Sina cha kukulipa, kwangu you're the one. Unajua wapo so nipenda, lakini bado unanikinga. Uko nami kila napokwenda, hata kama nisemu sizokwenda. Natamani walaze macho ama kabisa sione, nisiwe tena licho nacho ila unangazo nione. Nadhani yangu taa itazima, mbona watasubiri sana. God's making me shine like a star, kila nachomomba ufanya. Natamani walazima